NajimSathi.com.
Confia. Tell on this.
Ujaletea rongo rongo, umetulia kuzuri paka unatisha. Ukuniacha wewe kipindi sina doa, ulivumili ukushindo kwenda mbali nami. Unanisitiri mayani bani, waso kama wale wapenda moni. Oya oh yeah, sura yako ya kwangu mami, wapo wanasema tuwe ndani watukome. Naona gaibu, naona ai, ukintazama usoni, naona ai. Kwako mtulivu, oh mtulivu, tunapendezana oh, yeah. Ukiniacha mpweke, mwenzako nitadedi.
Because it's a pain, my baby.
Kuishi bila wesiwe Mama Milo, oh baby.
Because it's a pain, my baby.
Kilomita, baby. Kilomita, baby. Kilomita, baby. Kilomita, baby.
Baby, nikiwa nawe najiona tajiri. Oh honey, ukiwa mbali mwenzako sielewi. Oh yeah, yeah. Kuona we naona baraka, unavyonipa zaidi ya pesa. Nyuma mimi nilishagateswa na kina Vanessa. Naona gaibu, naona ai, ukintazama usoni, naona ai. Kwako mi mtulivu, oh mtulivu, tunapendezana oh, yeah. Ukiniacha mpweke, mwanza konta debi.
Because it's a pain, my baby.
Kuishi bila wesiwe Mama Milo, oh baby.
Because it's a pain, my baby.
Kilomita, baby.
Kilomita, baby.
Kilomita, baby.
Kilomita, baby.
Kilomita, baby.
Kilomita, baby.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.